gira mu misanze
baya misambe
amove kai
ya mu misi
yone yakaduhanye
ye
ye
wenure
buguru rambinga
mugendo
garuru rwo rwakibo
wena bene
imana ni bo bene